yakoite majina yote mazuri ya wejeho mbaji wangu
nikupe jina gani kwani ila la kiheri ni upeke wangu
majina yote mazuri ya wejeho
Nikupe jina gani kwani kila la kiheri ni upeke wangu
Majina
yote Nitazama kama kuni na jicho lako
usifiwe
usifiwe. kutazama kama mbuni na jicho
lako. Oh, usifiwe, hey!
Usifiwe, ewe Bwana, Mungu wangu na nuru yangu, wema wako wanijaza moyo.
Wewe ndiwe Bwana,
wewe ndiwe mshukaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu.
So that they may be blessed in Jesus' name. Shalom, shalom, shalom.